utamu wa mapenzi. Sitamani uishi, sitamani ukatike, tusifike mwisho.
Deka mapenzi, ukitaka nikulishe, na pete nikuvishe, ninawe mpaka kifo.
Nimeamua, moyo umekuchagua, hakuna wakusumbua, mimi ni wako.
Naomba dua, penzi lizidi chanua, na lisiache kukua, nibaki kwako. Malaika, wamefana maisha, uzuru so jificha, we wangu wa maisha.
Malaika, wamefana nisha, uzuri so jificha, we wangu wa maisha.
I'm falling. Tabasamu lako, midomo macho, upendo huruma, umezawadiwa.
Tamu tamu yako,
yako,
sitoki kwako,
kwako.
Mapendo huduma, umejaliwa. Since the little I have been looking forever, my I have been searching my baby.
I'm falling.